Twebaza Mukama olw'ekisaakyo ekingi ekitubeerera ekijja buli makya nga bwe kiri amakya ga leero, era nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonge ekiseera kino nate gy'ali n'okusaba. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'okubeerawoko mu masekkati gaffe olunaku olwaleero. Tukusinza era tugulumiza kuba nti tukusanga wano Ayi Mukama, kubanga obeera naffe wonna we tubeera ng'okukkiriza kwaffe we kuli. Newe tukuŋŋaana awamu ab'oluganda nga tussa kimu, tumanyi Katonda waffe omulungi nti mazima ddala obeerawo mu bungi gye tuli okweyolesa gye tuli, otukomako Ayi Mukama, n'okuwulira okusaawa kwaffe n'okukola kwaffe n'amasinza n'amatendo bye tuleeta gy'oli. Tukwebaza Ayi Katonda waffe nti kyekikula ky'okuba nti ekiseera kino kiyitibwa saaviisi, nitukusaaviisinga ekitiibwa n'ettendo n'okusaba Ayi Mukama awamu naawe Ayi Mukama okweyolesa gye tuli n'okusisinkana obwetaavu bwaffe bwonna okusinziira mu mugagga w'omu Yesu Kristo. Kyetuva tusaba mu kiseera kino nga tusomesebwa ekigambo kyo, Ayi Mukama nveewo gw'obeewo, oyogere naffe ddala Ayi Katonda waffe, tukutegeere era tukumanye. Kukkiriza kwaffe kunywezebwe, amaanyi gaffe geeyongerwe, era Ayi Katonda waffe omulungi tweyongere buziba mu ggwe mu bwakabaka bw'obutuukirivu, emirembe n'essanyu Mwoyo Mutukuvu. Tugaana Sitaani enkwe ze n'emitego gy'okugezaako tubbako oba tulimbisa ekigambo kyo mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli nti mu Yesu Kristo mwe tulabira era ne tutabaganira ne Katonda. Mu Yesu Kristo mwe tulabira era ne tutabagana ne Katonda. Ng'okusinga tugenda kusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula esooka vakunyure 15 okutuusa ku 20. Ntera obakubiriza okutambula ne Bayibuli zammwe, naye ng'oluusi emirundi egisinga ebyawandiikibwa biteekwa ku lutimbe. Kye nsinga okusaba amakya ga leero nti twekalirize ekitundu kino n'endowooza zaffe nga tutunuulira ebyawandiikibwa bino, kibe nti Mukama yeeyolesa gye tuli si olw'ebigambo bye njogera byokka, naye olw'ekigambo kye kiramu kye tunassaako essira nga tukyetegereza oba nga tukyekkaanya. Mukama yeebazibwe. Mubitegedde bye mbagambye? Mukama yeebazibwe. Weewaawo. Mu kweyongerayo kwaffe okw'okusomesebwa okuva mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abakolosaayi, ng'omulamwa omukulu gw'ekitabo kino guli obusukkulumu bwa Yesu Kristo, twamala okulaba emirundi ebiri egiwedde, emiramwa ebiri gye twakamala okulaba nga bwe kiri ekikulu okumanya Mukama, ekisobozesebwa okusaba Mukama otuwa okumumanya n'okumutegeera, tube n'amagezi gonna n'okutegeera okw'omwoyo, tusobole okutambulanga nga tusiimibwa Mukama era nga tumusanyusa mu buli byonna bye tukola, era nga tubala ebibala mu buli mulimu omulungi, era nga tukula mu kutegeera Katonda. Olwo amaanyi g'ekitiibwa kye gatufuule abagumiikiriza mu buli nsonga yonna. Weewaawo, tulyoke tusanyukire mu butuukirivu bw'okwagala kwe gye tuli. Leero tulaba ekitundu ekirimu ekinyusi ky'omulamwa gw'ekitabo nga bwe gwali nti omutume Pawulo yalina okutegeeza ab'oluganda e Kolosaayi awamu naffe mulembe gwaffe guno ku Calvary, ababuzaabuzibwa abo abayigiriza obukyamu ki Yesu Kristo kyali, era nga twongera okwetegereza ennyiriri ezo ze twasoma omulundi ogwaggwa eziraga gye yakijja ng'ayolesa nga Yesu Kristo bwe yali omulokozi, bwe yatuwonya n'atuggya mu maanyi g'ekizikiza Agasitaani n'atutwala mu bwakabaka bwe era n'atusonyiwa ebibi byaffe n'atufuula baddembe. Bye twalaba mu nnyiriri olw'13 n'olw'14 nti Katonda yatuwonya n'atuggya mu maanyi g'ekizikiza agasitaani n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa, era atusonyiwa ebibi byaffe n'atufuula baddembe. Okwo Pawulo kwe yayongera okukakasa obuyinza bwa Yesu Kristo ng'omutonzi era omutabaganya w'abantu n'ebintu byonna eri Katonda, ng'alwanyisa enjigiriza enkyamu eyaliwo mu kiseera ekyo ng'ebaluseewo nti obutonde bwonna bwali bukyamu. Mu luzungu, that all creation was evil, it was sinful. N'olwekyo nti Yesu Kristo wanga balina omukkirizaamu ng'obutuukirivu obwali bumugwanidde, kyali kitegeeza nti teyalina mubiri, kubanga emibiri butonde, si bwe guli? Ate nga bwe guba obutonde, kiba kitegeeza nti gutwalwa ng'ekibi. Enjigiriza eyo mu luzungu baali bagiyita asceticism. Naye mazima ddala tumanyi nti Yesu Kristo yalina omubiri ogwali gusobola okuba nti gwe gujja omufuusa omulokozi w'ensi, si bwe guli? Era okuba kwe n'omubiri tekyamuggyako kuba Katonda okuviira ddala ku ntandikwa ye okulabwa ng'omuntu. Kama yebazwe. Pawulo kyava abagamba ng'amaze okubannyonnyola nga Yesu Kristo yali omulokozi okuva mu nnyiriri olw'15 okutuusa mu 20 gye tuli leero, nti mu ye mwe tulabira Katonda oyo atalabika, era ye yasooka okubeerawo nga byonna tebinnabaawo. Mu ye ebintu byonna mwe byatondebwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba ntebe za bwakabaka oba bwami oba bafuzi oba ab'obuyinza, ebintu byonna byatondebwa nga biyita mu ye era ku lulwe. Kristo yaliwo nga byonna tebinnabaawo, era mu ye ebintu byonna mwe binyeezebwa. Ye gwe mutwe gw'omubiri, n'omubiri ogwo ye kanisa, ye mubereberye, era ye yasooka okuzuukira mu bafu alyoke abeerenga omubereberye mu byonna. Katonda yasiima okutuukiriza byonna mu ye, era mu ye ebintu byonna bitabaganyizibwa gy'ali. Yaleetawo emirembe olw'omusaayi gwe ogwayiika ku musaalaba, alyoke atabaganye eby'ensi n'eby'omu ggulu. Mukama yebazibwe. Kye mbasabye, tusobole okuba nti twetegereza ennyiriri zino. Kwe kuba nti ennyiriri zino ziyinza okuba ng'ennyimpi naye nzito. Mukama yebazibwe. Nnyiriri zino nzito nnyo kubanga mwe muli ekinyusi ekitumanyisa Yesu Kristo okuba nti ye Mukama Katonda. Haleluya. Ate okumanya Yesu Kristo nga ye Mukama Katonda kye kifuula obutonde bwonna okuba obutuukiridde. Weewaawo. Kubanga ekyo kye kireetera omuntu okuba nti amusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kye kireetera buli omu okuba nti amugondera era akwata ebiragiro bye, era n'ebyo byonna bye yalagira abayigirizo tusomesa okuyigiriramu n'okuyigirizaamu okumanya kwa Katonda. Tuli wamu? N'olwekyo nnyiriri nzito nnyo ze nsaba mu ddatiika entono ze tulina twetegereze. Olw'15 lugamba nti mu ye mwe tulabira Katonda oyo atalabika, era ye yasooka okubeerawo nga byonna tebinnabaawo. Enzivunula ezimu ezoluzungu elizikijjayo nti he's the firstborn of all creation. Nti tekina tujira mundooza nti ye mugulanda w'obutonde oba mukitegeera. Bwe kitugambwa mu nzivunuleze zigamba he's the firstborn of all creation. Naye amakulu nga enzivunule eno gye nsoma leero weegamba kwe kuba nti eyasooka okubeerawo nga byonna tebinnabaawo, kama yeebazibwe. Biwerako ebyawandiikibwa ebiggumiza eky'okuba nti Yesu Kristo kye kyali ekifaananyi kya Katonda ekijjuvu era ekitereevu, kubanga ebyo byonna eby'okuba nti yasookawo okubeezaawo buli kimu nga Katonda kituleetera okuba nti ye mwe tulabira okubeera kwe Katonda. Tuli wamu? Ebbaluwa eyawandiikibwa eri Abaebulaniya, Hebrews, essuula esooka, onyoro okusatu, lugamba nti amasaamasa n'ekitiibwa kya Katonda era ky'ekifaananyi kye ddala bwali, era abeezaawo buli kintu olw'ekigambo ky'amaanyi ge. Tujja kukomaawo kw'olwo olunyiriri nti amasaamasa n'ekitiibwa kya Katonda era ky'ekifaananyi kye ddala bwali, era abeezaawo buli kintu olw'ekigambo ky'amaanyi ge. Bwe tusoma mu Yokaana essuula ey'14 olunyiriri okuva ku lw'omusanvu, kinyumira nnyo okusomesa Bayibuli olw'okuba nti yennyonnyola, Mukama yeebazibwe, ebyawandiikibwa byennyonnyola byokka, era ffe tuba tugezaako bikakasa bukakasa bisobole okutegeerwa. Yokaana essuula ey'14 okuva ku lunyo lw'omusanvu okutuusa ku lw'11, nga Yesu ali mu kafubo n'abayigirizwa bwe, ng'abagamba nti singa muntegedde ne Kitange mwandimutegedde, era okuva kaakano mumulabye era mumutegedde. Yesu Kristo yali agamba abayigirizwa bwe, yabibagamba ng'abasiibula, ng'ayagala bamutegeerere ddala kyali, Mukama yeebazibwe, ng'ayagala bakikakasize ddala nti mumulaba balabye Katonda mwennyini, olw'okukkiriza kwabwe kusobole okuba okunywevu, kubanga bingi bye yali abasuubiza, bingi bye yali abalagidde, bye yali ayagala okuleka nga bajja bigoberera nga tewali kubuusabuusa. Nga wadde bajja kuyisibwa mu kusoomoozebwa oba okuyigganyizibwa, balina okunywerera ddala ku ebyo by'abagambye. Tulaba nti Filipo yamugamba nti, Mukama waffe, tulage Kitaffe kinaatumala. Yesu kwe kumuddamu lunyoro 9 nti, Filipo, kasookedde mbeera naawe ebbanga lino lyonna era tontegeeranga, buli alaba nze aba alabye Kitange, kale lwaki ate oyogera nti tulage Kitaffe? Tokkirizanga nze ndi mu Kitange era ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbategeeza si byange ku wange, wabula biva eri Kitange abeera mu nze era akola emirimu ng'ayita mu nze. Kale munzikirize nti ndi mu Kitange era nga ne Kitange ali mu nze, oba si ekyo, munzikirize olw'emirimu gyokka. Teebereza nti abayigiriza 12 abaali batambudde ne Yesu Kristo emyaka 3 ne balaba obuyinza bwe bwonna eri obutonde nga we yateesa omuyaga n'ennyanja n'eteeka n'amaanyi g'ekigambo kye, emizimu ne gimwatuukiriza okuba nti ye Yesu Kristo omwana wa Katonda agirinako obuyinza. Abafu ne bazuukira ne batambula nga balaba, kyokka era ne babaamu mu bo abaali tebannaba kikakasa nti ono eyalina obuyinza obw'obwa Katonda mazima ddala yalina kuba Katonda. Kama yeebazibwe. Echo bwe kibanga kyali nga bwe kyali eri abayigirizwa olwo kinaaba kitya eri ekkanisa. Mukiraba, kyetuva tubanga tulina okubanga twekkaliriza ebyawandiikibwa bino. Ki kye baali tebawulidde Yesu Kristo abannyonnyola bwe yali ng'ayogera n'Abafalisaayo n'Abasadusaayo? Byali bingi nnyo, si bwe gwali? Naffe bingi nnyo bye tubuulirwa, naye bwe tutabyekkaliriza, if we don't emphasize it, bwe tutabissaako sira, bwe tutabissaako focus, obulamu bwaffe tebubinywereramu. Mukama yebazibwe. Ne bwe bituwulirwa emiddinganwa often oba many times, era tuba tulina okubissaako endowooza eri focus buli kaseera, bisobole okuba nga amakulu gaabyo gannamaddala gye tuli. Tuli wamu? Tuli wamu? Noolwekyo tumanyi bulungi nti obutonde bwonna bwolesa okubaawo kwa Mukama Katonda, si bwe guli? Nze naawe, emiti, emigga, buli kitonde tumanyi bulungi nti bw'olaba enjovu n'ogigeraageranya n'akawuka akamunyeera, weewuunya nti mutonzi y'omu eyabissaawo, si bwe guli? Noolwekyo obutonde bwonna bwolesa okubaawo kwa Mukama Katonda, amaanyi ge, ekitiibwa kye, amagezi ge n'embalaze zonna ng'ekisa n'okwagala kwe. Kyokka mu Yesu Kristo mwokka mwe mwali ekyokulabirako ky'ekikula kye. Mukama yebazibwe. Noolwekyo yalina okubanga naye Katonda mwene. Tewaali ngeri yonna Katonda gye yali agenda kuba nti yeeyolesa eri obutonde okubununula, okuba nti bulokolebwa okuva mu maanyi g'ekibi agaali galeeteddwawo okuzikiriza buli kitonde okukijja mu kwagala kwe, okuggyako nga yeeyolesezza mu mbala y'obuntu nga we yali asuubiza mu lusuku Adeni mu ssula y'okusatu mu lubereberye. Mukama yebazibwe. Noolwekyo mu ngeri gye yalina okukikola mu kweyolesa gye tuli mu mbala y'obuntu, gaali magezi ge mayitirivu era buyinza bwe obutenkanika. Magezi ge mayitirivu era buyinza bwe obutenkanika, kubanga teebereza Katonda wa byonna 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 ebirabwako n'ebitalabwa, tubuuliddwa amaanyi n'obuyinza, ate afuulwa omuntu n'abaawo mu mbala y'obuntu eyannamaddala, ng'akaaba, akoowa, alumwa enjala, ennyonta, ng'anakuwala, ng'akoowa, kwegamba ng'embala z'obuntu zonna we tuzimanyi. Tekyewuunyisa? Kyewuunyisa nnyo. Kyokka gye kyewuunyisa ennyo tekikiggyaako butuufu bwakyo. Kama yebazibwe. Ekyo kye kitufuula okuba abakkiriza bannange. Kubanga bw'okkiririza ddala mu ekyo, oyingizibwa mu kumanya okwo Katonda kw'ayagala omumanyeemu. Bw'okkiriza ekyo, oyingizibwa mu kumanya okwo Mukama Katonda kw'ayagala omumanyeemu. Kubanga Katonda talabwako, si bwe guli? Naye eby'obwa Katonda birabwako n'ebitegeerwa n'okutegeerwa. Naye okutweyolesa mu kwagala kwe okuyitirivu atufiirire, atulokole, ate ne tubanga tukikakasa ng'ekituufu, olwo tewaba kikujja mulokole oba mu kulokolebwa okwo kw'abaleeseewo, tekisobola kubaawo. Naye lw'ogezaako okufuna enkenyera oba okutandika okubinnyonnyoka we bijja oba we bigenda, olwo mazima ddala oba otandise okwewuuka mu kukkiriza. Kubanga Katonda atukakasa nti engeri ze za waggulu nnyo obuyitirivu okusinga engeri z'abantu, n'ebirowoozo bye bya waggulu nnyo obuyitirivu okusinga ebirowoozo by'abantu. Si bw'agamba mu Isaya 5:5? Kyetuva tulaba nga gye tweyongera okusomesebwa mubyawandikibwa byonna ebikirambulula obutuufu era obutereevu tuba tetugwanidde kulimbwa nakubuzaabuzibwa. Kama yebazibwe onyore 10:16 olugamba nti muye ebintu byonna mwebyatondebwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba ntebe za bwakabaka oba bwami oba bafuzi oba ab'obuyinza, ebintu byonna byatondebwa nga biyita mu ye era ku lulwe. Kama yebazibwe kitutegeeza mu nnyiri luno nti nga bwali oyo eyatonda buli kimu ye kennyini teyatondwa. Si bwe guli bw'abanga eyatonda buli kimu ye kennyini teyatondwa. Wandikitutenga common sense naye bakagezi munnyo era bajja kubuuza nti Katonda ye yavaawa. Si bwe guli nga bagezaako okunoonya nga science weri nti banoonyereza ebirabwako okubawa obukakafu bw'ebyo bye balina okutegeera, nga bagezaako okuyingiza obwa Katonda mu ndowooza zaabwe. Ekitasoboka, si bwe guli? Omuntu omugezi yenna alina okuba nga akimanyi bulungi tekisoboka kuyingiza bwa Katonda mu ndowooza yo n'omutegeera kwe gamba n'oba nga osobola okutegeera gy'ava n'ekikula kye mu bujjuvu. Si bwe guli? Ye yasalawo kikyakwolesa oba kyakutegeeza nga waaba ayagadde era kiba kikumala. Kama yebazibwe kwe kumanya kwonna okw'omwoyo oba amagezi gonna ag'omwoyo gwe twalaba Pawulo agamba ng'agamba nti tusabe tusobole okutegeera. Yokaana enjiri eya Yokaana esula esooka olunyiri olw'okusatu n'olw'okuna Yokaana yagamba nti ebintu byonna byatondebwa ku lulwe era tewaliiwo kintu na kimu ekyatondebwa nga taliiwo. Kama yebazibwe mu ye mwe mwali obulamu era obulamu obwo ne buba ekitangaala eri abantu. Bwe twabadde tutandika semester mu Bible College wiiki eno ewedde ey'ekitabo kya Kyengero Proverbs, mwe tuyigirizibwa okuba n'amagezi, twongera okulaba nti ngera we byawandiikibwa Yesu Kristo ge magezi g'obwa Katonda. Kama yebazibwe naye bw'olabira ddala nti okubeera amagezi g'obwa Katonda nga ye Yesu Kristo, ate tewali container oba veso oba kyole kyonna amagezi g'obwa Katonda mwe gaali gasobola okutuula okujjako mu Yesu Kristo. Tuli wamu? Era w'ogenda mu ngero esula ey'omunaana, nabadde sitegese kyogera naye nkiwa yesula mu kijjibwayo, olaba nti amagezi ganyonyolwa is described mu kiti ekyo kyennyini eky'obwa Katonda obuli mu Yesu Kristo. Nja kusomayo oluvannyuma esula ey'omunaana ey'engero. Ekinnyonnyola obulungi nti ebintu byonna byatondebwa nga biyita mu ye era ku lulwe. Onyolo 17 gye tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi esula esooka lutugamba nti Kristo yaliwo nga byonna tebinnabaawo era mu ye ebintu byonna mwe binyezebwa. Ekitegeeza nti yawanirira buli kimu mu kubeerawo kwakyo. Yawanirira buli kimu mu kubeerawo kwakyo. Obutonde bwonna bubeezebwawo Mukama. Si bwe guli? Mukikiriza ng'omuwandiisi wa Webulaniya bwe yagambye oba we twalabye agamba nti yabeezaawo buli kintu olw'ekigambo ky'amaanyi ge, kubanga ekigambo kya Mukama kye kitonzi kya buli kimu, kye yakozesa okutonda buli kimu okubeerawo era we yalagira ne bibaawo n'abiragira okuba nti beeyongera okubaawo. Si bwe guli? era ekibezaawo amaanyi g'ekizikiza oba amaanyi ga Sitaani okuba nti nago gagezaako okkontana n'obutonde okuba nti gazisaawo ebintu nga ebitondeddwawo. Tumanyi nti buba bulimba, si weewaawo, kubanga n'oyo eyeeyita kagezi munnyo agamba nti ntaddewo kino aba alina eky'obwakatonda kye yassaawo ky'akozesezza, si we guli? Mukitegeera? Tasobola kugamba nti ntonze tekinologi bw'ati, alina okuba nga alina ky'akozesa okumussaawo, oba byuma byonna ebyole ebiva mu ttaka, si we guli? Oba mpewo nga zaakozesezza era zaaliwo ku bwakatonda, si we guli? Kyonna ky'aba akozesezza ne kuba nga agasse butoffaali okuba nga ssaawo ebikudde oba ebintu byonna ebyewuunyisa mu ndabika nti weewaawo bissa bikula, naye aba alina obutoffaali obwo gye yabujja nga Katonda eyabussaawo, si we guli? Ssaawo zonna z'aba agassegasse oba agootaanyizza gootaanyizza okussaawo ekikula mu ngeri y'okulaga nti Sitaani naye wa buyinza asobola okutondawo, aba yakozesa ki? Butonde bwa Mukama. Tuli wamu? Ekyagala okuba nti kino tukakasa nti ye mutonzi yekka. Aba yatukolerera bukolerezi. We just manufacture. We do not create. Tutegeede. Bwe busobozi bw'okuba nti yawanira buli kimu mu kubeerawo kwakyo. Era tukiraba mu bintu bye tukozesa naddala ebiro bino mu nkulaakulana za tekinologiya, ebyokulya n'ebyokunywa ebikoleddwako development oba okukyusibwa abantu, nti si bye bireetera abantu okuwanirizibwa mu bulamu obutuufu oba obutereevu, si we guli? Ate ebyo ebyekikula eky'obutonde bwabyo nga Mukama we yabitonda n'abitukwasa ng'emiddo oba amalagala oba ebintu ebiri natural, kankyogere mu Luzungu, ate bye bibeezaawo obutonde naddala obw'obulamu bwaffe oba obw'ebisolo okuba obutereevu, ng'obutafaali bwabyo busobola okuba nti bubeezebwawo oba bubeerawo okutuukiriza Katonda kye yabutondera okukola. Abantu nga bwe tuwulira Abajapani oba ab'omu Orient ebuvanjuba okuba nti basobola okuwangaala nga bye beetegereza okuba nti bye bakozesa, weewaawo. Ate ffe abagezaako okwanguyiriza obulamu ne bitwanguyiza okuvaawo. Mukama mu magezi ge yali talina kuba nti akontanyizibwa, yalina kuba nti agobererwa bugobererwa era awulirwa buwulirwa, era nga we twalaba mu Baleevi we yali awa amateeka n'ebiragiro ku byendya oba eby'obutonde byonna, yali ayagala bakule nga bamanyi nti ebyo byabalagira bwe banaabigondera ne babitambulirizaamu obulamu bwabwe olw'okwagala kwe kujja okutuukirira mu bo, basobole okuba ekyokulabirako eri ensi yonna eky'obwakatonda, weewaawo, ng'amanyi nti era mu bo mwe mujja okuva omulokozi w'ensi yonna, nga saddaaka zonna ziggiddwawo ez'ente, embuzi n'endiga, Yesu Kristo aleeteddwawo. Kiba kuba nti Abayisirayiri Abayudaaya baba kuba bawulize butereevu eri ebyo byonna Musa bye yali abalagira, mazima ddala twandibadde tulaba mu Isirayiri obulokozi bw'ensi yonna, weewaawo. Naye era kyavaayo nti okuva mu Isirayiri kuyita mu Yesu Kristo mwe mwokka omuyinza okuba obulokozi bw'ensi yonna obutuukiridde. Tuwulirwa mu lunyiriri olw'18 nga twongera okumanya ekikula kya Yesu Kristo nti ye gwe mutwe gw'omubiri n'omubiri ogwo ye kkanisa, nti ye mubereberye era ye yasooka okuzuukira mu bafu alyoke abeere ng'omubereberye mu byonna. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa mubiri, tukimanyi? The church is a body. Tujja kirambulula nnyo kubanga ebyawandiikwa bingi ebikyogerako era bye tuzzenga tulaba. Ne ku lwokusatu byebimu ku betusomesebwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso. Kyokka omubiri ekkanisa gweri gwa Yesu Kristo. Nje kanisa mubiri gwa Yesu Kristo. Bwe tusomako kale mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esula ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri n'olw'ekkumi n'essatu. 1 Corinthians esula ekkumi n'ebbiri onyore kumi n'ebbiri n'ore kumi n'essatu zitugamba nti kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu bingi ate ebitundu byonna ne byegatta ne biba omubiri gumu, kale ne Kristo bwali bwatyo. Bwe tutyo ffenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu, oba Abayudaaya oba bannamawanga oba baddu oba baddembe, era ne tunywa ku mwoyo oyo omu. Mukama yebazibwe. Olw'okuba nti tulokolebwa omwoyo wa Mukama ng'ali omu, ffenna yonna gye tuva ne gye tufaanana ne tuba nti tulina okuyingizibwa mu Yesu Kristo, omwoyo oyo omu ffenna atufuula okuba omubiri omu gumu, ebitundu ebyawufu. Tukitegedde? Ng'omulaba nti omubiri gwange guliko engalo, emikono, amagulu, byonna ebitundu bya mubiri gwange. Weewaawo. Era wotemako omukogo ne bagusuula wali, kiraba bulabwa nti ogwo omukono oguguddaawo gwange. Si bwe guli? Wadde guba gunvuddeko. Era mba nfuuse mulema. Ekyamagero kya Mukama kiyinza okubaawo amagezibwawo. Ng'okutuka oli gwe baasalako okutu we kwaddizibwako ku mutwe gwe. Naye kiba kitegeeza nti ffenna abaawufu mu kikula, mu ndabika, mu butonde, tuli mubiri gumu Yesu Kristo. Kiddemu nti tuli mubiri gumu Yesu Kristo. Olw'omwoyo omutukuvu, kubanga omwoyo we nga bwali omu, tekisoboka kuba nti atuweebwa ate ne tubeera baawufu. Tukitegeera? Kye tuba tugamba nti tubatizibwa, when you baptized, ofuulwa okuba omu ne Yesu Kristo, era kiba kitegeeza nti okyolesezza eri ensi yonna obutaddamu kumwegaana oba obutasobola mwegaana. Muliyonani, that is in Greek, ekigambo omutwe oba head mu luzungu, muliyonani simanyi we kyali kyogerwa, kyali kitegeeza ensibuko era omukulembeze. Weewaawo. Tayi tetegeeza butegeeza mukulembeze nga we kiyinza okuba nga kitegeeza mu luzungu. Mukitegeera? Kyali kitegeeza ensibuko era omukulembeze. N'olwekyo bwe kiri nti mu Yesu Kristo ekkanisa mw'erina ensibuko. Tukitegeera kati? Era ye mukulembeze waayo. Ye gwe mutwe gw'ekkanisa. Ye ensibuko y'ekkanisa era ye mukulembeze waayo, alyoke abeere ng'omubereberye mu byonna, asobole okuba nti yakulembera oba gwe tugoberera ffenna. Tukitegeera? Nga tumaliriza olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda n'olwabiri, zitugamba nti Katonda yasiima okutuukiriza byonna mu ye, era mu ye ebintu byonna bitabaganyizibwa gy'ali. Yaleetawo emirembe olw'omusaayi gwe ogwayika ku musaalaba, alyoke atabaganye eby'ensi n'eby'omu ggulu. Kubanga mu Kristo mwe muli okutuukiriza kwonna okw'obwakabaka, nga bwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Pawulo eno gyennyini gye tulimu mu ssuula ey'okubiri, Abakolosaayo essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi, zitugamba nti kubanga mu Kristo okutuukiriza kwonna okw'obwakabaka mwe kulabikira mu mubiri, era mwe nga muli mu ye mwatuukirira mu ye, oyo Kristo omutwe gw'obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna, era ekiddamu okunnyonnyola obulungi olunyo lw'ekkumi n'omunaana lwe tulabye wagguluko. Kitubeeza okuba nti tukikakasa nti Mukama Katonda Kitaffe we yasiima okutuukiriza byonna mu Yesu Kristo, tumwebaza nnyo era tumusiima nnyo. Kye kituleetera okuba nti tusinza nnyo Yesu Kristo, era kye kituleetera okuba nti ye yalina okuba omusaale era oyo gwe tussaako essira mu bulamu bwaffe n'ebyobulamu bwaffe byonna, kwe kuba nti Mukama yakisiima buli kimu kituukirizibwe mu ye. We have to give him priority. We have to give him focus. Ekyo kye kisobozesebwa ebintu byonna okuba nti bitabaganyizibwa eri Mukama. Kubanga yaleetawo emirembe olw'omusaayi gwe ogwayika ku musaalaba, olwo alyoke atabaganye eby'ensi n'eby'omu ggulu. Twalaba mu bbaluwa eri Abebulaniya, omuwandiisi w'Abebulaniya we yakinnyonnyola ennyo ng'akiggyayo basobole okikakasa nti obusukulumu bwe ku bamalayika, ku bannabbi ne ku bitonde byonna ne ku basomesa bonna kwali kumufuula ddala omulokozi asaanidde okuwulirirwa era n'okugobererwa era okukkirizibwamu. Olwo Abebulaniya basobole okuba nga balokoleddwa ddala. Kye kimu gye tuli, era kyagezaako kakasa Abakolosaayi mu bbaluwa ya Pawulo nga tumaliriza ey'okubiri eri Abakolinso, 2 Corinthians essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda, zitugamba nti n'olwekyo omuntu yenna bw'abeera mu Kristo aba kitonde kijja, ebyedda nga bigenze, laba ng'afuuse mujja. Ebintu byonna biva eri Katonda eyatukomyawo gy'ali nga tuyita mu Kristo, era ne tuweebwa obuweereza obw'okutabaganya. Kubanga Katonda yali mu Kristo ng'atabagana n'abantu, nga tababalira bibi byabwe, n'atuteresa ffe obubaka obw'okutabaganya. Mukama yeebazibwe. Ekitufuula okuba abatabaganya nga Yesu Kristo bwe yali omutabaganya wa byonna abantu n'ebintu eri obwakatonda, kuba nti yajja okunoonya n'okuzuula byonna ebyali bibuze. Si we kyawandiikibwa? He came to seek and save all that was. Ensi na byonna ebirimu n'abantu Katonda be yali atonze okuba n'obuyinza eri ebintu by'ensi byonna byali mu kubula. Mukitegeera? Ekibiwere kyajjawo si bantu bokka abaali mu kubula, naye obutonde bwonna olwo bwatandika okukola ki? Okubula, kubanga bwayingizibwamu embala y'okuzikirira. Katonda yali abitonze kweyongera bweyongezi, naye embala y'ekibi n'ebisaamu embala y'okuzikirira. Mukama yeebazibwe. Mukitegeera? Kakati mu Yesu Kristo omuba okusiimwa kwa Katonda okuba obulokozi bwa byonna, bwe tumukkiriza olw'omusaayi gwe ogwayiibwa, kubanga awatali kufa teri kusonyiyibwa kibi na kuggyibwawo kwa kibi. Si bwe guli? N'olwekyo okufa kwe okwalimu okuyiwa kw'omusaayi gwe mwe mwali obulokozi bwa buli kimu, okuba nti bitabaganyizibwa eby'ensi n'eby'omu ggulu. Tuli wamu? Kaakano ffe ekituweesa obuweereza obw'okuba abatabaganya kwe kuba nti Yesu Kristo ali mu ffe. Si bwe guli? N'olwekyo okwagala kwa Mukama okutuukirira ku nsi kulina kuba nti ffe ng'omubiri gwa Yesu Kristo naffe tulimu embala ereetera okutabaganya kwa buli kimu eri Katonda. Weewaawo, bwe buweereza bw'okusaba nti buli je tusaba era buli lwetweyongera okwegayirira eri Mukama Katonda tuba tuteekawo okutabaganya kwa buli kimu jali si bantu bokka naye amawanga n'obufuzi ebireetera obutonde bonna okuba mu nteeko oba mu butereevu bw'okwagala kwa Mukama bwe kityo bwe kikolwa Mukama yebazibwe ndoza mulaba gye kiggweera ekitundu kino kye tusomesebbwamu amakya ga leero nti tekituleetera kuba na kumanya na kutegeera kwokka wabula nti okumanya n'okutegeera okwo kutuwa obuvunaanyizibwa weewaawo obuvunaanyizibwa obusooka tuweebwa bwe bw'okulokolebwa nti bw'obanga omaze okumanya n'okutegeera Yesu Kristo kikyali mazima ddala kiba kino okukuleetera okumukkiririzaamu ng'omulokozi era bw'oba omaze okutegeera nga bw'ali omulokozi oba omaze okumanya nti kaakano olina entabagana ne Katonda entabagana gy'olina ne Katonda erina okufuula omutabaganya wa buli kimu naye weewaawo weewaawo ekyo ky'oli kye kibuuzo mubuuza muliraanaawo nti ekyo ky'oli nti buuza muliraanaawo ekyo ky'oli njagala kubalabanga mubuuza muliraanaawo because that's our take home today che tugena nacho lero we wow katusabe kitafu omwanga rhyme kama tuongera okwebaza ennyo re kigambo kyo kubango kituma no kirabiriza irisori ejjojo kitukiza je tuli fe nga bantu ebyole abantu ndwa gwai mkama che unyonyo je tuli nti echo muwendo ngecho kubanti tujuziwa omwoyo wa Mukama nitubezebwa okuba omubiri gwa Yesu Kristo kyanamaddala kyenvansaba buli sekinomu kuffe akitwale ng'ekikulu olw'amakulu ge kitufuula kitufuula kuba bakitiibwa oba bawaggulu nnyo oba bawufu ku balala kyokka naye kitwawulira ddala gy'oli okuba nti obulamu bwaffe bulabisibwanga obwo obwawuddwa gy'oli Mukama ate nga ensonga lwaki bwawuddwa gy'oli ne tusigazibwa ku nsi kuno kwe kuba nti tulina okuba abatabaganya b'abantu n'obutonde bwonna gy'oli tusaba amafuta g'ekigambo ky'omwoyo omutukuvu agatuseemu mu ndowooza munjogera mu mpisa ayi Mukama ne mbala zaffe zonna tubezebwe ekyo ekitugwanidde okuba bulamu bwaffe tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bwe byonna tubiwangulira ddala era tubikutula tubimalamu amaanyi okuviira ddala ku kikolo ogezaako obitulemesa ebyo bye tuyiga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe Mamba wenyewe.